Primo Flavor, The Mixtape.
I'm a free my son, yeah. Lord forbid me, never sell out my soul. Illuminati have been the topic of the day. Huku my boy, how I could tell you this issue. Ninge angazia, udhani bado na wapandisia. Una macho usiweke pazia, una masikio ya kusikizia. This is my prayer, telling my Lord for being me, never sell out. Mola mtaani jo hebu sikia. Mikila time na kuanga soba, dani ya nyumba. Joni pani, mekatabana, mabu ya bae. Kusabai bila kunga, sababu ya matama. Hele bus kukaa, kupiga raudi mta. Tubo ni tupu na jaa, macho ni dim kama ta. Sikio ni green kama saa, we check igeda. Teki vile na pros kita, hudhani nime sell out for a crappy deal. Krak zenye sijalipia bill. Fuck you, jo usema nimepotea. Hawajui ni nini likuwa na wazia. Labda life imewakazia. Juku mekosa kushanye. Mipadu niye msu wa mta. 24-7 kiled kama ka. Juni na kanga kimuenda. Nikijua kuna mali ningeenda. Karauni hawa na nimisha karenda. Jua kwa scratcholic na alcoholic. Wamenipima na maarko bro. Wamenipima na mabangi bro. Tugemi ya kirea na kuanga pro. Nimeka ukamidomo kakizinja. Droppers kwa kukemewa na majinja. Eti mkono wa gavani mchol. Mungu kamua kunikol. Kaniambia niache hiyo matendo. Nifuate mienendo ya saifa na kuhamasisha jamii. Bado na kill the order. Nikitumia 16 best. Yeah, I'm a free ma son, yani lazima nitaflee my son and my daughter from the footage and the bondage of Illuminati. Yeah.
Lord for me, Lord for me, yo. Plus sons and daughters.
Yeah.
Plus sons and daughters.
Yeah.
I'm to the fullest by killing the others.
Yeah, nigga.
I'm a free my son to the fullest. Captured by the hands of Illuminati. Imekuwa state of mind to each and everyone. Huku familia zikitoa na kafala. Stress kibao zasababisha kutolala. Cause breaking news kuizi ni ajali balabala. Miguu na mikono nusu inje ni mala. Kutapaka kila mahali. Mate kashindwa kutema ni kali. Kushuhudia vituko vya utajili. Heli kuwa tu maskini au jangili. Wakusakanya tuma ruambe na mangili. Prophecies and revelations zimewasili. With no doubt in Thomas. Cause this for my G's and hustler. Telling my bitches and bone. Say more shit to all. Nigga you gotta swallow my lal. Cause when I'm be on my sit as fear easy shit I'm a fala huleko flow. Hudhando hulanita. Oh I'm still the best. By kuendelea kumwabudu bila kujua ako exposed. Oh Lord forbid the humble from falling onto the same shit. Life imekua realistic bila kujua easy my mystic. Masilio code 666. Zimekua kwa wengi fanatic. Life pathetic. Monolithic stitch. Kuali yusa boka plastic. Huku watoi wakingalishwa manazi. Label belt. Eti ni swaga mtaani. The truth is wako matatani. Kudaisha kuwa wangetaka kuwa kina fulani. Sebo za Egyptian horse muatamani. Kupose muki sinapiwa kishenzi jamani. Wengi wetu hawako lil. They just wanna be. To be seen and not to be heard. Sige choma doom bado niko mad. Bahati nasibu na kuchezeshia. And one for lil wani mezeshia. That is all skaza out of Hitler fu. Kwa booze zimetan kuwa maga brand. Naomba kupause kabla wanifuate. Yeah, Lord for me. Si kwa ubaya. Imebidi do.
Lord.